waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Kiis labaad oo virusta mpox la yiraahdo oo aan Australia ku badnayn ayaa laga helay koonfurta bari ee Queensland. Waaxda caafimaadka Queensland ayaa sheegtay in qofka cudurka laga helay uu ka soo laabtay bartamaha Afrika isagoo hadda lagu daweynayo isbitaalka Brisbane Hospital.
The patient has a close family and that family are isolating at home.
Qofkan bukaanka ahi waxa uu leeyahay qoys ay isku dhow yihiin, waxayna hadda ku karantiilan yihiin guriga. Markii uu Australia ku soo laabtay, weli ma uu gaadhin xaaladdii isqaadsiinta. Dadkii ku dhowaa ee ay kulmeen oo ay ku jiraan shaqaalaha qaybta gargaarka degdega ahna waa la raadinayaa waana la ogaaday, ayuu yiri. Kaasina waxa uu ahaa wasiirka caafimaadka Queensland, Tim Nichols, oo xaqiijiyey in nooc cusub oo virusta mpox-ka laga helay nin hadda uu ka soo laabtay safar uu ku tagay Afrika kuna soo laabtay koonfurta bari ee Queensland. Waxa uu sheegay in mpox-ku yahay cudur ay sababto virus nooceeda la yiraahdo monkeypox virus.
Mpox is not easily spread. It is only spread or is mainly spread through close or intimate contact.
Mpox si sahlan uma fiddo, waxay u fiddaa ama ku fidi kartaa oo keliya isku soo dhowaanshaha ama laba jid oo istaabta. Waxa ay si gaar ah ugu fiddaa dadka isu galmooda, gaar ahaan nimanka noocooda u hungurooda, taas oo ah tan ugu weyn ee sababta isqaadsiinta, ayuu yiri. Dr. Jeffrey Playford waa madaxa qaybta cudurrada faafa ee isbitaalka Princess Alexandra Hospital oo ku yaala Queensland. Waxa uuna sheegay in noocan dhif iyo naadirka ee la yiraahdo Clade 1 hal mar oo keliya hore loogu arkay Australia, iyada oo markaa laga helay qof isna safar ka soo laabtay.
Over the last year and a half in Queensland we've had 135 cases of mpox clade 2.
Intii sanadkii hore uu socday Queensland waxaa laga helay 135 kiis oo mpox clade 2 ah, laakiin tani waa keeskii ugu horeeyay ee ah nooca clade 1 oo laga helay Australia laba jeer. Tan labaad waxaa laga helay New South Wales bishii May, ayuu yiri. Mr. Nichols ayaa kula taliyay dadweynaha in aanay warwarin.
I think that there are 19 community contacts and 40 staff contacts that have been in.
Waxaan u malaynaynaa in ay jiraan 19 qof oo dhinaca bulshada ah iyo 40 qof oo shaqaala ah oo la kulmay bukaanka. Waqtigan bukaanka kama ay muuqdaan calaamado, kama muuqato wax calaamad ah oo clade 1 mpox ah, laakiin waa la karantiilay. Qoyskiisa caruur ayaa u dhigata dugsi sare, dugsi hoose iyo xanaanada caruurtaba. Xarumahaas qaarkoodna waa la aqoonsaday, qaar kalena waa lagu daba jiraa, buu yidhi. Dr. Playford waxa kale oo uu sheegay in aanay mas-uuliyiintu qabin wax warwara, nasiib wanaagna ay tahay, buu yidhi, in kiiskani ahaa mid sahlan, bukaankana aan loo baqaynin caafimaadkiisa.
And all of our efforts at the moment is to identify contacts using national guidelines to undertake.
Dadaaladayada oo dhanna waxaanu hadda isugu geyneynaa in aanu aqoonsano dadkii la kulmay bukaanka annaga oo u raacayna national guidelineska, si dadkii ay aad isugu dhowaayeen loogu karantiilo marka la aqoonsado, ayuu yiri. Marka dadkaas la aqoonsado, waxaa lagula talin doonaa in ay qaataan tallaal aad wax uga tara mpox-ka, isagoo oo ka hortaga ama khafiifiya oo soo gaabiya cudurka. Mr. Nichols waxa uu sheegay in sannad ka hor ay jireen waxoogaa xadidaad ah oo ku saabsan helitaanka tallaalku, laakiin ay hadda Queensland haysato dhigaal ku filan. Tallaalkanna waxaa si lacag la'aan ah looga bixiyaa xarumaha caafimaadka galmada iyo qaar ka mid ah dhakhaatiirta caadiga ah. Dowladda Queensland ayaa kula talinaysa qofkii ka shakiya in uu qabo cudurka in uu talo caafimaad ka raadsado dhakhtarka deegaankooda ama deegaankiisa ama xarumaha caafimaadka galmada iyo kuwa caafimaadka dadweynahaba. warbixintaana waxaa inoo soo diyaarisay Helena Krishnamurthy. Warbixinahan oo kale iyo wararkii ugu dambeeyana had iyo jeer kala soco Facebook-ayaga, website-ka iyo podcast-kayaga. Intaba fadlan raadi SBS Somali.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.